bwa pere umurumuntu wabiragire kumurebo kwa rushasho umukono yambuye ashanga umuntu bamwise twa kimanyire yego umuseriza Jackson ni ya defense wa here yego mwana kirungike buri ishyire ni kimuba habire na reporting ajya ngambera yangambera kutari kutabaza competence kimanya ajya ngambera kimanya mu muherezo buri yo kutura kisorovinge yitaga kumarwa usikorwe kikashe mara ikwetaga kumarwa umugongo kimara ikwetaga kumarwa sero nka kaje zigitibu ya sero kimara konka tugumana tumanya step by step abari kufana.